yani bengelela ke ngabele ihlele nkosi yethu Jesu Kristu ngizocela ukuthi sivala amehlo singaqhubeki baba wethu sezulwini sibonga kakhulu umusa wakho nothando lwakho kithina siyabonga ukuthi wasivezela uthando lwakho ukuthi wasifela siseyizoni siyabonga nkosi ngethemba esinalo kuwe impela themba lempilo lwengunaphakade ithemba lentokozo lwengunaphakade ithemba lokuba nawe ingunaphakade siyakubonga kakhulu ngalokho sicela nkosi usize namanje uma sifunda izwi lakho ukhulumisane nathi sicela nkosi usize isize nami ukukhuluma lokho kusenhlizweni yakho sicela lokho ngenxa yegama lakho amen ngicela ukuthi sivule amabhayibheli ngizofunda izindawo eziningana okokuqala ngicela nje ukufunda kuJohane 16 Johannes 16 verse 33 lapho kusho khona ukuthi lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi ezweni niyakuba lusizi kepha imani isibindi mina ngilinqobile izwe lokho ngikhulume kini kusho inkosi uJesu esinikeza ithemba kuye abanye bazokhumbula ukuthi ngabe ngakhuluma ngakho kuthi ke ngikuphinde kodwa uma sifunda sukela kuJohane 14 siyathola inkosi uJesu esinikeza ithemba ithemba lokuthi uye usilungiselele indawo lokuthi sibe naye ingunaphakade uyasinikeza ithemba ukuthi akasishiyi ntandane uyasinikeza umoya wakhe ongcwele umduduzi ukuthi abe nathi futhi uyasinikeza ithemba futhi lokuthi noma yini esicelayo kuNkulunkulu kokwentando yakhe uzosenzela khona manje ke bese uya la kuverse 33 ukuthi lokho ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi ezweni niyakuba lusizi kepha imani isibindi mina ngilinqobile izwe Inkosi Jesu bazalwane uyasitshela ukuthi ezweni siyakuba lusizi sizoba nezinkinga sizoba nezinhlupheko kodwa intando kaNkulunkulu akusiki ukuthi sicindezelwe izinkinga zethu ukuthi sidangale sibe nobuso obude kodwa isifiso sakhe ukuthi sibe nokuthula kuye ukuthi sime isibindi sazi ukuthi yena ulinqobile izwe manje kulezi insuku nje bengilalela izintshumayelo zomunye umntwana kaNkulunkulu enza i-series ukuthi uma sihlabekana nezinhlupheko kumele ukuthi senze kanjani sidlula kanjani ezinhluphekweni yini njengabantu abakholwayo okudingayo ukuthi sikwenze noma yini okusinikeza ithemba okusinikeza ukuthula manje wathinta ke iphuzu elilodwa okwakungithinta nami enhlizweni engithanda ukukhuluma ngakho namhlanje iphuzu lokumdumisa uNkulunkulu ezinhluphekweni simdumisa uNkulunkulu ngicela ukuthi sifunde ke encwadini kwabaseTesalonika sahluko sesihlanu bese singafunda bese 6 sukela kuverse 16 thokozani njalo kulegani ningaphezi kukho konke bongani kokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani thokozani njalo kulegani ningaphezi kukho konke bongani kokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani bazalwane intando kaNkulunkulu ngathi ukuthi sithokoze njalo sithokoze njalo enkosini Amanye amazwi bazalwane ukuthi sizindle ngaye uNkulunkulu, sizindle ngobuhle bakhe. Lokho kuzodala ukuthi sithokoze. Kwabase Filipi 4 verse 4 siyafunda ukuthi thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Kwabase Filipi isahluko sesithathu siyafunda ukuthi elokugcina bazalwane bami thokozani enkosini. Ukunilobela khona lokho aku angikwenqeni kepha nina kuyanigcina. Uthi uyasilobela ukuthi sithokoze enkosini. Uthi lokho akusilona umthwalo kuye ukusibhalela ngoba lezi zinto ziyasigcina, ziyasivikela, ziyazilondoloza. Bazalwane, ukuthokoza enkosini kuyasilondoloza. Kwabase Thessalonika ithi thokozani njalo kulekani ningaphezi. Kuchaza ukuthi silethe konke enkosini bazalwane. Izinkinga zethu sileta kuye futhi ngezikhathi zonke ke simbonge uNkulunkulu kukho konke. Bongani bazalwane, siyathola isibonelo esihle saloko kuJobe. Masifunde incwadi kaJobe isahluko sokuqala. Sizofunda nje kancane izinhlupheko zikaJobe. Jobe incwadi kaJobe isahluko sokuqala verse 13. Kwathi ngolunye usuku lapho amadodana akhe namadodakazi akhe ehla ephuze iwayini endlini yomfowabo oyizibulo, kwafika isithunywa kuJobe sathi, izinkabi bezilima, izimbongolo zazihlabile eceleni kwazo, lapho amasheba etheleka azithatha, izinceko azibulalele ngosiko lwenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile kuze ngikubikela. Esakhuluma lokho kwafika wona omunye wathi, umlilo kaNkulunkulu wile ezulwini washisa izimbu nezinceko waziqeda, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Esakhuluma lokho kwafika nomunye wathi, amakhaledi enza amaviyo amathathu ahlasela amakamela awathatha azibulala izinceko ngosiku lwenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Esakhuluma lokho kwafika nomunye wathi, amadodana akho namadodakazi akho ayedla ephuza iwayini endlini yomfowabo oyisibulo, beka kwafika kwadabula ihlane umoya omkhulu washaya amagumbi omane endlu yawa phezu kwezinsizwa safa, mina kedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Wayesekhuluma uJobe, wahlebhula ingubo yakhe, waphuca ikhanda lakhe, wawela emhlabathini, wakhuleka wathi, kaphuma ngize esizalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. UJehova wapha, uJehova uthathile, malibongwe igama lika Jova. Kukho konke lokhu uJobe akonanga, akamthelanga uNkulunkulu okubi. Siyafunda ukuthi bazalwane, uJobe wehlelwa izinto ezinzima kakhulu ngosuku lodwa nje. Walahlekelwa yikho konke wayenakho, walahlekelwa ngisho washonelwa ngisho abantwana bakhe abayishumi ngosuku olodwa. Cabangani nje ukuthi bekunjani lokho, ukushonelwa umthwana oyedwa. Kubuhlungu bazalwane, kubuhlungu. Manje cabanga nje ukushonelwa abantwana abayishumi ngosuku lodwa. Kodwa sithole isibonelo esihle kuJobe. Yebo, wahlephula izingubo zakhe, waphucula ikhanda lakhe, wawela emhlabathini. bekunzima kuye wezwa ubuhlungu, akusikuthi akazwanga ubuhlungu, kodwa nokho wakhuleka wathi, ngaphuma ngize esalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize, uJehova wapha, uJehova uthathile, malibongwe igama likaJehova. UJobe bazalwane wakhumbula ukuthi ngaphuma ngize kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ngaphuma ngize esalweni sikamama. Ngamanye amazwi, kazalwa ngingenalutho. Wathi konke, ngamanye amazwi, konke enginakho ngiphiwe. Uma kuthi akuzange kwabakhona uNkulunkulu, ngabe ingenalutho. Wathi konke enginakho kungumusa ukuthi ngibe nakho. UNkulunkulu ungiphile, uNkulunkulu futhi unelungelo ukuthi akuthathe. Ngoba ngokwami kangizoba ngingenalutho. Wathi makabongwe igama likaJehova. Bazalwane, kaningi masibhekana nezinto, sisuke sibe nengqondo engafanele lokucabanga ukuthi sinelungelo ukuba nezinto. Kodwa konke empeleni esinakho kungumusa. Futhi okuyiqinisa ukuthi uNkulunkulu usinikeza umusa ngokuphindaphindiwe, uyasinikeza izipho ngokuphindaphindiwe. Konke nje esinakho kungumusa. Izinto esingacabanga ukuthi zincane kodwa empeleni zinkulu. Umusa okubedingakala ukuthi simbonge uNkulunkulu ngakho. Bazalwane, angazi noma siyambonga yini uNkulunkulu kukwanele. Bazalwane, ukuthi siphile nje kungumusa. Ukuthi ngikwazi nje ukuhamba ngisihambela kungumusa. Ukuthi bazalwane, ngikwazi ukuzwa ngamadlebe, ngikwazi ukubona ngamehlo, ngikwazi ukukhuluma, kungumusa. UNkulunkulu usenzele umusa ngokuphindaphindiwe ukuthi ukuze siphile kuze kube manje, sibe nokudla esingakudla, ukuze sibe nakho kwembatha. Umusa bazalwane okubekumele ukuthi simbonge uNkulunkulu ngakho. Kanti kuyiqiniso bazalwane, ukuthi konke lokho kuyizinto ezidlulayo noma besingenazo lezo zinto. Kodwa nansi indaba eyisimanga sokuthi iNkosi uJesu wasifela, wasivezela uthando lwakhe. IBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu ngokusinikela iNkosi uJesu kanye naye wasinikeza izibusiso zonke zasezulwini. Bazalwane, sinethemba lwengunaphakade ngaye iNkosi uJesu. Ingakho bazalwane, bekumele ukuthi lokho kusithokozise, kwenza ukuthi sihlabelela simdumise. Ukwazi nje ukuthi ngiyathandwa uNkulunkulu, uNkulunkulu uyangithanda. Bazalwane, bekumele ukuthi kwenze ukuthi simdumise. Manje siyazi ukuthi uJobe ke agcinanga ngalokho. Emva kokuthi eselahlekelwa yikho konke, uSathane wabuya wathola imvumo kuNkulunkulu ukuthi abuye amlimaze uJobe. Sifunda Jobe 2:7, wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi usukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini. Wathatha udengagezi ukuzozenywaya ngalo, wayehlezi phakathi komlotha. Bazalwane, uma siqhubeka sifunda, siyathola uJobe echaza ukuthi bazalwane, bekungesiyo nje amathumba emzimbeni wakhe. Uma echaza, kufana nokuthi umzimba wakhe bonke bekufana nokuthi bekubola, bekunzima, ube nephunga elisabekayo. Bazalwane, bekunzima, esebuhlungwini okungachazekiyo. Kumbulani futhi ukuthi ngaleso sikhathi bekungekho ophanado, bekungekho umuthi wobuhlungu, bekungekho umuthi yokumlalisa, bekunzima ebuhlungu bazalwane wayekuzwa. Ungathi ngisho ebusuku bekungalaleki, bekunzima. Kanti ke ayilokhu kuphela, washiwa ngabantu, ngisho abangani bakhe, izihlobo abaningi bamflathela. Siyathola ukuthi wahlekwa futhi abantu abafana, abantwana babemhleka futhi. Bekunzima bazalwane, yena owaye indoda ehloniphekayo, indoda elungileyo, indoda ubukelwa phezulu phambilini, kodwa ngokuphazima waba indoda edelelelwayo ngabantu, esebunzimeni obungachazekiyo. Kodwa nokho ke siyathola kuverse 9, wayesethi umngakhe kuye, usabambelele ekupheleleni kwakho na, thuka uNkulunkulu ufe. Niyezwa bazalwane, umngakhe wamlinga ukuthi amthuka uNkulunkulu, ngamanye amazwi ukumsola uNkulunkulu. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengalokho owesifazane oyisibulayo ekhuluma. Siyakukwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na, kukho konke lokhu uJobe akonanga komlomo wakhe. Niyezwa ke nala isibonelo sikaJobe. Bazalwane, uJobe wathi sizokwamukela ukuhle kuphela kuNkulunkulu, singakwamukela okubi. Niyabona nje inhliziyo kaJobe bazalwane, i-attitude yakhe. Ubevuma ukwamukela konke okuvela kuNkulunkulu, noma kubukeka kukuhle noma kubukeka kukubi. Futhi bazalwane, uJobe noma elingwa umngakho ukuthi akamthuki uNkulunkulu, ngamanye amazwi akamsoli uNkulunkulu amthuke, kodwa akavumanga. Bazalwane, kithina-ke kulula kakhulu, futhi ngiyazi ukuthi kokwemvelo yethu kuyazenzekela nje. Uma kuthi sihlangana nobunzima, siyathanda ukusola, siyathanda ukumsola ngisho uNkulunkulu. Kodwa la kwabaseFilipi 2 siyafunda verse 14, yenzani konke kokungakhononi nakungakabazi, ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwazo njengezikhanyiso ezweni. Nibambelele ezweni lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga yize, angisebenzelanga yize. Bazalwane, izwi liyasho ukuthi yenzani konke kokungakhononi nokungangabazi. Bazalwane, singabi nokukhonona, singabi nokungabaza. Bazalwane, singakabazi uthando lukaNkulunkulu kithi, singangabazi ukuthi uyasithanda. Yena wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela siseyizoni. Bazalwane, noma kungenzeka konke okubuhlungu kithi, bazalwane, iBhayibheli liyasho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu okukuKristu Jesu. KwabaseRoma 8 siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Verse 28, verse verse 35 kubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba kowasithandayo ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelozi nababusi nakho kukhona nakho kuzayo namandla nokuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyi kuba namandla ukusasihlukanisa nothando lukankulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu akukho bazalwane okungasihlukanisa nothando lukankulunkulu olukuKristu Jesu uma sihlaselwa izinto ezinzima ukuswela uhambaze ukungabi nomsebenzi ugula izinkinga ezinhlobonhlobo bazalwane asisikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uyangithanda wangivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wangifela ngise isoni uthando lokugcina bazalwane alukho uthando oludlula lelo lokuthi umuntu afela umngani wakhe uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ukuthi wasifela sise izitha zakhe alukho uthando oludlula lelo ukuthi uNkulunkulu wehle ezulwini ngenkosi uJesu kwaba umuntu wosizi nokuhlupheka la emhlabeni wasihlanganisa nosizi lwethu wathwala icala lethu isijezo sethu obekusifanele wathatha icala lethu washaywa walinyazwa esikhundleni sethu wafa lokho kuyasivezela bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ingakho masingangabazi uma sifikelwa izinkinga izilingo ezinhlobonhlobo kuJakobe izwi liyasho ukuthi bazalwane bami nganehlelwe izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa nazi ukuthi kuvivinya kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho uma nesehlelwa izilingo nezilingo asisho ukuthokoza kungukuthokoza kodwa sazi ukuthi kuvivinya kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela makube nomsebenzi ophelele Leon ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala nabangasweli lutho to bazalwane izinkinga siyacwengisisa ukukholwa kwethu uma sibuyela kwabaseRoma ke lapho sifunde khona 8:28 siyazi ukuthi kwabamthanda uNkulunkulu konke ukusebenzisane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo naba ngengcebo lakhe kokuba labo ayebazi ngaphambilini wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe isibulo phakathi kwabazalwane abaningi labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi labo ababizile ubalungisisile futhi labo abalungisisile ubaphile nenkazimulo futhi bazalwane konke kusebenzelane kube ngokuhle izilingo nezilingo kuyasicwengisisa kucwengisisa ukukholwa kwethu okunegugu okuyigugunegolide elicwengisiswayo ngumlilo encwadini kaPetro uqala siyafunda lokho bazalwane izilingo siyacwengisisa ukukholwa kwethu la kwabaseRoma sifunda ukuthi lezi nhlupheko zenza ukuthi sifane noKristu bazalwane singakahlangani nezilingo singakahlangani nezinkinga sasigcwele bazalwane ukusithanda impakamo sasigcwele ukunganaki sasigcwele ukusifunela kwethu sasingafani inhlobo noNkulunkulu we were full of selfishness bazalwane, kodwa lapho sekufika izinkinga, kufika izilingo, wasiqeda ubumina, wasiqeda indlela esicabanga ngayo, kwasiqeda inkani, kwenza ukuthi simfune uNkulunkulu, kwenza ukuthi simthobele uNkulunkulu, kwenza ukuthi sifunde ukuneliswa lokho esinakho, kwenza ukuthi sifunde ukumdumisa nokumbonga uNkulunkulu ezinhluphekweni. Izinhlupheko bazalwane, kumele ukuthi uNkulunkulu simbonge ngazo, ngoba izinhlupheko ziyasondeza kakhulu kuNkulunkulu, zenza ukuthi simazi. Ezinhluphekweni kuyilapho sifunda khona ukumazi uNkulunkulu, kuyilapho sizwele ubukhona bakhe. Bazalwane, uma izinto zisihambela kahle, kaningi siyamkhohlwa uNkulunkulu. Ngisho encwadini yesaga izwi liyasho umkhuleko uthi, Nkosi, nginikeze nje lokho engikudingayo, unganginikezi okuningi kakhulu ukuze ngingakuthuki enhlizweni yami. Yabona bazalwane, ububuhlungu ukuthi umuntu uma esenezinto eziningi angakhohlwa uNkulunkulu, angacabanga ukuthi akasamdingi, angazethemba ukuthi yimi engenze konke lokho, akhohlwe uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngisize ukuthi ngingabe nokuningi kakhulu, ngibe nakho nje engikudingayo. Bazalwane, uNkulunkulu uyasinikeza esikudingayo. Usuku nosuku siyadla, noma uma singadlanga usuku nosuku, kodwa akupheli mhlawumbe iviki singadlanga, kuphela izinsuku ezimbili ezintathu singadlanga. Siyadla ngomusa wakhe, siyakwembatha. Bazalwane, uNkulunkulu uyasihawukela, uyasinikeza esikudingayo, uyasenzela umusa. Umlobi wezaka lo ubesho ukuthi, Nkosi, ngisize unganginikezi, unginikeze engikudingayo, ngingabe nokuncane kakhulu ukuze ngingalingwa ukuthi ngitshontshe, kodwa futhi unganginikezi okuningi kakhulu ukuze ngingakuthuki enhlizweni yami. Bazalwane, ukuhlupheka kuyasifundisa ukubonga, ukuze sibone ukuthi lokho enginakho ukuthi kungakanani. Kuyasifundisa bazalwane ukumbona ukuthi kanti uNkulunkulu ungenzele okuhle kangakanani. Kaningi siyathatha izinto for granted, ukuthi ngiphile emzimbeni sikuthatha kwinto okuncane, kodwa uma sekufikela ukugula bese ngiyabona ukuthi kanti uNkulunkulu ungenzela umusa okungakanani ukuthi ngiphile. Izwi likaNkulunkulu-ke bazalwane lapho sifunde khona belisho ukuthi singasoli, singakhononi, kodwa asibonge ezintweni zonke, bese lithi singakungabazi, bazalwane, singangabazi uthando lukaNkulunkulu. Noma-ke bazalwane singahlangana nokunzima, bese siyalingeka ukungabaza, kodwa asizikhumbuzeni, asizikhumbuzeni ubuhle bukaNkulunkulu. Umlobi weHubo 42 no 43, kungathi bekuyikube elilodwa uma ufunda uzoza ukuthi kuyingxenye eyodwa kodwa ihlukaniswe kabili, kodwa uzathola ukuthi kunamavesi bese njalo kube khona ivesi elifanayo, verse 5 Hubo 42 verse 5 no 11 neHubo 43 verse 5, lapho kufunde kanjeni ukuthi, yini ukuba udangale mphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami na, methembe uNkulunkulu ngokuba ngiseza kumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe. Umlobi weHubo ukhathazwa izinto isimo abhekana naso, bese ke uyakhuza inhliziyo yakhe, uyakhuza umphefumulo wakhe uthi, uyini ukuthi uyaluze phakathi kwami. Ngamanye amazwi uthi uyasikhuza, khuza nemicabango, kuba bazalwane, noma sibhekana nobunzima sithanda ukucabanga kakhulu, sigcine sesicabanga izinto ezingafanele, sigcine sesinovalo sabe izinto ezingazange ngisho zenzeka. Kudingakala ukuthi sizikhuze, sikhuza imi izinhliziyo zethu sithi yeka manje cabanga ukuthi uzulazula, uyaluze. Methembe uNkulunkulu ngokuba ngisazo kumdumisa ngokusindisa kwakhe. Bazalwana ngabazi ukuthi nakuso izinkinga obhekana nazo uNkulunkulu uzokusiza. Noma unenkinga enjani, inkinga yokuswela, inkinga yokungabi nomsebenzi, inkinga yokugula, uNkulunkulu uzokusiza. Umethanda uzokuphilisa, uzokunikeza umsebenzi, uzokunikeza lokho okudingayo. Uma engathandanga kulo mhlaba mhlawumbe usazoqhubeka uhlupheka, kodwa yazi-ke ukuthi kungokwesikhashana. Usithembisile ukuthi kuyeza izulu nomhlaba omusha. Usithembisile iyimpilo wengunaphakade lapho keke kusaba khona usizi nezinhlupheko nokugula nezinyembezi nokulamba nokuswela nokoma. Kuyeza lokho, bekezela ekuhluphekeni, ngoba usazomdumisa uNkulunkulu, sisazomdumisa. Mfowethu Tutuko ekuseni wasithumela izwi encwadini yesililo kaJeremiya. UJeremiya wahlangabezana nezinto ezinzima. Uma ufunda incwadi yesililo uyathola ukuthi uyakhuluma la ukuthi ubekhala izinyembezi, amehlo akhe afana nomthombo, kodwa naye uyazikhuza, uyazikhumbuza. Isililo 3:20, umphefumulo wami uyakukhumbula nokukhumbula, uthobile phakathi kwami. Noma singafundi verse 9, khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami, umhlonyane nenyongo. Uyakhumbula ukuhlupheka kwakhe, usizi lwakhe, umhlonyana nenyongo, ubumuncu walokho wayehlangabezana nakho. Uthi umphefumulo wami uyakukhumbula nokukhumbula, uyethi ngiyakhumbula ukuhlupheka kwami. Isafu kubeka isingisi, uthi ngesingisi, I well remember them and my soul is downcast within me. Uthi ngiyadangala, ngiyadangala ngokukhumbula ukuhlupheka kwami. Bese-ke uthi, kepha ilokho engiyakubuyisela enhlizweni yami. Uthi uma sekufika ukudangala phelelwe ithemba, uthi kepha ilokho engiyakubuyisela enhlizweni yami, kalokho nginethemba ngomusa kaJehova ukuthi asiqediwe, kukuba ububele bakhe abupheli busha ekusenjalo, ukuthembeka kwakho kukhulu. UJehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami, ngakho ngiyakwethemba kuye. Uthi-ke uma sekufikela ukudangala, kufikela ukuphelelwa ithemba, uthi ilokho engiyakubuyisela enhlizweni yami, ngalokho nginethemba ngomusa kaJehova ukuthi asiqediwe, ngokuba ububele bakhe akupheli busha ekuseni njalo, ukuthembeka kwakho kukhulu. UJehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami, ngakho ngiyakwethemba kuye. Uyasikhumbuza ubuhle nomusa bukaJehova. Bazalwane, lokho okusemqoka uma sibhekana nezinkinga nezinhlupheko, asizikhumbuze ubuhle umusa bukaNkulunkulu, bese simbonge simdumise ngakho. Bekunomunye owesifazane, umama omthandayo kakhulu uNkulunkulu, Igama lakhe bekuSabina Wermbrandt. Umyeni wakhe bekuRichard Wermbrandt, umfundisi eRumania, owamela uNkulunkulu, owamela uNkulunkulu kakhulu ngaleso sikhathi, kuthatha uhulumeni owayengamesaba uNkulunkulu, wamelana namakholwa. URichard Wermbrandt wafakwa ejele, uma ngikhumbula kahle, cishe ubesejele iminyaka ezilaku-18, kanzima ehlupheke ejele. Kanti nomngakhe uSabina Wermbrandt naye waphonswa ejele, waboshwa, kanti hhayi nje ejele, wayiswa kwi-concentration camp iminyaka emithathu. I-concentration camp kwindawo lapho abantu bayasebenza ngempoqo, basebenza kanzima, babesekuhluphekeni, bekunzima. Kanti ke besejele nje, baboshiwe nje kuleli khambu, bekungesibo amakholwa bodwa, bekhona abantu abenza abanamacala anzima njengokubulala, ukutshontsha. They were in jail or in this camp together with criminals. Bekunzima, kanti bekunzima kakhulu ke. Uyaxoxa umama uthi labo bantu ababekhona la begcwele ubumuncu ezinhlizweni zabo, babenokusola, babenokhonona, babe nenzondo umunye ngomunye, abantu bangaphandle ngesimo abakuso. Ilokho okwaba limaza kakhulu bona bangamakholwa, ubumuncu kwakukhona. Babakhona ke umunye wesifazane okholwayo, wayesethi kulabo bakholwayo, wathi, nansi izwi engithanda ukuthi nginikeze yona, ihubo 107, lapho kufundeka khona verse 1, bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Baqala-ke bona bangamakholwa ukuthi njalo ekuseni babingelelana ngalokho, esimeni esinzima, ekuhluphekeni, ekusebenzeni kanzima, ezimeni ezinzima, lapho abaningi bantu benokusola, benokukhonona, benenzondo, bazonda ngisho labo ababophile, kodwa bona bakhetha ukuthi bambonge uJehova. Usuku nosuku babingelelana ngalokho, bathi, bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Uma babonana nje babebingelela kanjalo, bathi, bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Akuthathanga isikhathi ngisho abantu abangakholwayo babacela ukuthi, sicela nisifundisa ukubingelela kwenu, nathi sithanda ukubingelelana kanjalo. Baqala manje bonke kuleya khambi ukuthi babingelelana kanjalo, bathi isihogo kwaleli khambi yakuqulwa, kwaba isimanga ngezwi likaNkulunkulu kokumbonga nokumdumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Uma sifunda ihubo 107, kuyachaza, kuqala kanjalo, kodwa bese kuchaza ngabantu abaningi ababehlupheka ngezindlela eziningi, kodwa uNkulunkulu wabasize. Bese ekugcineni kwehubo liyasho verse 43, ohlakaniphileyo makaqaphele lokho, kuyakuqonda, bayakuqonda umusa kaJehova. Bazalwane, ohlakaniphileyo makazindle, bazalwane, ngomusa, ngobuhle bukaNkulunkulu. Buka nje ukuthi uNkulunkulu usekwenzela ubuhle okungakanani. Niyakhumbula ihubo icule lecilongo, mhla ukhathazeka emhlabeni la, izwi liyasho lokho. Sengisacinga nje xa ukhathazeka emhlabeni la, udiniwe aphelile amandla nya, bala izibusiso aziningi na, bonga iNkosi ngazo ungasoli ca. Besikhore sithi, Bhala izibusiso zakho ke uzibaleke kazinye he bhala phela aziningi na bonge inkosi ngazo ungasoli qa uthwesi umthwalo osindayo na siyasindi siphambano sakho na la bhala izibusiso zakho qina ngo khona balula umthwalo wakho bo Nga ubona abanye benemfuyo he, beki imfuyo yakho ephezulu le, bhala izibusiso yeka zinhle hle, ifa ligcinelwe wena ekhaya ke. Impi isashisa qina uthi ngo, ungesabi nangu Jesu nawe bo, nazi zingelozi zokuphatha ke, zokuyisa kahle ekhaya lakho le. Ikores bhala izibusiso zakho ke uzibaleke azi kazinye he bhala phela aziningi na bonge inkosi ngazo ungasoli qa bazalwane masingasoli asibonge sibonge uNkulunkulu kobuhle bakhe nansi ubonge elikubekayo kahle ubo 103 Bonge uJehova mphefumulo wami konke kungaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele bazalwane asimbongeni hayi njengomlomo kodwa bazalwane uma sindla ngaye uma uNkulunkulu esembulele ubuhle bakhe kukhona ukubonga ozokuzosuka ekuphakathi kwethu umphefumulo wethu uzombonga uzofisa ukumdumisa uzomubela mbonge uJehova mphefumulo wami konke kungaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele bonge Jehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa singakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa esenzela khona bazalwane okusifela singakazalwa nokuzalwa bese senzela umusa Kote cabanga nje umusa asenzele khona sukela sibancane esigcina esivikela eselaphe esondla esinikeza abantu abanendaba ngathi bazalwane asinikeza abantu abasitshela ngenkosi uJesu ezambula kithi asinikeza izwi lakhe mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa Yeno tetelela zonke izono zakho bazalwane ubukhulu nje balokho kusithethelela izono zethu zonke ikhulu lithi izono zami zisusiwe izono zami zisusiwe ngajabula 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 ithi izono zami zisusiwe Bonge uJehova umphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa yena othethelela izono zakho zonke welapha zonke izifo zakho bazalwane ukukhulu kimi ke kakhulu ke lento yokuthethelelwa izono zami kukhulu bazalwane noma ngingagula emzimbeni Noma ngaba nobuhlungu emzimbeni kodwa lokwazi nje ukuthi ngithethelelwe mina ngone kabuhlungu kangaka kuNkulunkulu ngithethelelwe ayikukhulu bazalwane bekumele ukuthi uNkulunkulu simdumisa ngakho welapha zonke izifo zakho sekukangaki eselaphe sigula siphethwe imikhuhlane siphethwe izifo ezinhlobonhlobo ezelaphe futhi siyazi ukuthi ngolunye usuku uzoselapha kokupheleleyo uma sesithola umzimba omusha ongasakwazi ukugula sizothola umzimba ongesenakho ukukhathala bazalwane sinethemba kuye bekumele ukuthi simdumisa okhulula ukuphila kwakho ekubhutshisweni bazalwane wasikhulula ekubhutshisweni ukuthi asiza thina esikholwayo simethembayo Esikholwa enkosini uJesu wasifelayo ngeke siye ebutshisweni ngeke siye ebutshisweni wesihoko ukuqhelisa ngomusa nangobubele uyasinikeza umusa ngokuphindaphindeyiwe nobubele osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi ubuyise ubusha bethu njengokhozi mina ngakubona ke ngishe emzimbeni wami ngibuthaka emzimbeni wabuye wangisiza aphila wangibuyisela amandla bazolani ngiyambonga ngalokho kodwa ngiyazi ke ukuthi kuzohamba kuhamba umzimba kuguke kuphela amandla kodwa ke uma sesingalena sizothola umzimba omusha uzobuyisa ubusha bethu njengokhozi soba nomzimba omusha ongasaguli ongasakhathali uJehova usibenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana baka-Israyeli izenzo zakhe uJehova unobubele nesihawu wephuza ukuthukuthela kuvama uMusa sinezwani nje ukuthi sinonkulunkulu omuhle kangakanani uJehova unobubele nesihawu unobubele unokusawukela bazalwane uyaphuza ukuthukuthela unokubheka kade kithina kuvama umusa usinikeza umusa ngokuphindaphindiwe akathethi njalo njalo akagcini ithukuthelo yakhe kuze kube phakade akasiphi njengokufanele izenzo zethu akasivuzi njengokwamacala ethu bazalwane ngokwamacala ethu bekufanele ukuthi ngabe sesasha emalakabini yesihogo kodwa akasinikezanga lokho wasithethelela kokukholwa kuye wasithethelela bazalwane bekungamele ukuthi sisole uma sihlangabezana nezinhlupheko la bekungamele ukuthi sihlupheke bekusifanele isihogo kodwa wasindisa wasiphephisa kuso manje kuma sihlangabezana nala nezinkinga bekungamela ukuthi sisole izinkinga uma siyifanisa nesihogo zincane kabi lezi esihlangabezana nazo. Kanti ngaphezu kwalokho sifundile ukuthi izinhlupheko zala ziyasicwengisisa, ziyakhulisa ukukholwa kwethu. Bekumele ukuthi simbonge ngezinhlupheko. Ngisho umlobi wehubo wecilongo washo ukuthi wathi unqande ngezinhlupheko wathi ngingabambi indukuqawa ukuthi inkosi inqande ngezinhlupheko futhi ngisiza ukuthi ngingabambi induku ngamanye amazwi ngingasoli ngingamelani nawe inkosi uma uletha ukuhlupheka pheko phezu kwami ngoba ngalokho uyanginqanda uyangisondeza kuwe akasiphi njengokufanele izenzo zethu akasivuzi njengokwamacala ethu ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu bazalwane amagama ayisimanga namaqiniso ayisimanga ususile iziphambeko zami kimi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga njengoyise awukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabawukela abamesabayo unobubele he has compassion as a father has compassion on his children so the Lord has compassion on those who fear him unesihawu unozwelo ngathi bazalwane uyasithanda uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela uma isita silethe kungabaza isivezela izinhlupheko ezibhekana naso bese ifiso isihlebe lamanga ukuthi uNkulunkulu akasithandi masingamlaleli mkhombe esiphambanweni mvezele isiphambano uthi ngaleli alanga uJesu engifela wangivezela ukuthi uyangithanda ngothando olupha kade akukho ukungazi ngihlukanisa nothando lwakhe. Njengoyise awukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabawukela abamesabayo. Ukuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthule. UNkulunkulu uyazi ubuthakathaka bethu, akasilingi ngaphezu kwamandla. Bazalwane, uyakhumbula ukuthi silutshani nje. Izinsuku zomuntu zinjengotshani, uyakhahlela njengembali yasendle. Ukuba umoya uyadlula phezu kwayo bese inyamalala, nendawo yayo ingabe isayazi. Izimpilo zethu zimfushane, kepha verse 17, umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo, kwaphakade kuze kube phakade. Kulaba abamesabayo umusa wakhe uphezu kwabo sukela phakade kuze kube phakade. Noma izimpilo zethu zidlula ngokushesha la emhlabeni, amandla ethu ayaphela, kodwa nokho umusa kaNkulunkulu keke kudlule. Umusa wakhe kukhona sukela phakade kuze kube phakade, nokulunga kwakhe kubantwana abantwana. Bazalwane, sikwazi kumethemba nangabo abantwana bethu. Uzoba enzela umusa nalapho singasekho, singasakwazi ukubanakekela, kodwa yena uzoba khona. Yena ukhona, uzoba vezela umusa kubantwana yabantwana, kubo abagcina isivumelwano sakhe, bakhumbule iziyalezo zakhe ukuba bazenza. UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini, nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke. Bongani uJehova, nina zingelo zakhe, nina maqawe anamandla enenza okwezwi lakhe, nilalele ukukhuluma kwezwi lakhe. Bongani uJehova, nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe. Bongani uJehova, nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe. Mbonge uJehova, mphefumulo wami. Bazalwane, asimbongeni uNkulunkulu. UPaul noSila babeyisibonele sihle kithi, besetshele, beshayiwe, bephathwe kabi, befakwa ngisho amaplangwe ezinyaweni, behlule kukunyakaza ukuhamba, kunzima, besebuhlungwini umzimba wonke, kusebuhlungwini bashakade beshaywa ngezinduku. Kanti kodwa phakathi kobusuku bakhuleka, bahuba amaculo yokumdumisa uNkulunkulu. Izwani nje isibonelo esihle sabo uPaul noSila, sekwenzakala isimanga lapho sebedumisa kwanyakaza umhlaba, bakhululeka ngisho kuyo itshele. Bazalwane, uma sibhekana nobunzima, asikhetheni ukudumisa. Inhliziyo izofuna ukukhonona, kodwa masingayilaleli inhliziyo yethu. Asikhethe ukumdumisa uNkulunkulu, ngoba ufanele imphele ukudunyiswa. Ukumdumisa uNkulunkulu, bazalwane, kuyasihlenga, kuyasivikela, kuyaselapha, kuyasisiza, kuyasilethela ukuthula nentokozo nethemba. Ingakho-ke umluleko enginayo kuwe namhlanje, uma ubhekana nobunzima, mdumise uNkulunkulu. Mbeke yena. Ihubo 34, uDavid bazalwane besanda nje ukuhlakabezana nobunzima, kwaze kwadingeka ukuthi azenze kungathi uhlanya ubezenzela ke yena, kungathi eluhlanya u-Amaleki waze wamxosha. Ihubo 34, nakho-ke wayebhala nje emva kwalokho, ngiyakumbonga Jehova ngesikhathi zonke, ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalo njalo. Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova. Abathobekileyo baya kuzwa bajabule. Mthuseni uJehova kanye nami, siphakamise igama lakhe kanye kanye. Kamfuna uJehova, wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Babeka kuye phezulu bayakhanya, ubuso babo abusoze ajabhe bazalwane uDavid wayekwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngoba amehlo akhe ubewabhekisile kuNkulunkulu uthi labo ababeka phezulu bayakhanya ubuso babo abusoze bajabha nansi imfihlakalo bazalwane uma sibhekana nobunzima zenkinga asiphakamiseni amehlo ethu phezulu singazindli ngezenkinga zethu asindle ngayo iNkosi yethu Asindle ngayo uNkulunkulu ubuhle bakhe umusa wakhe. Sizindle ngayo iNkosi Jesu ukuthi usithanda kangakanani. Sizindle ngothando nomusa wakhe. Uma senza kanjalo ubuso bethu kuyakukhanya. Sizofumana ukuthula enhlizweni kuzoxosha uvalo. Noma ngingasayifundanga ke yonke. Kodwa ke ekugcineni kwehubo uyasho ukuthi uJehova uya ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe akakho kwabamethemba oya kuba necala uJehova uyakhulula izinceku zakhe bazalwana imphefumulo yabo akakho kwabamethemba oya kuba necala uzolahlwa icala noma who will be condemned bazalwane asimbekisise amehlo ethu kuye singabeki izinkinga zethu Inkinga yethu bazalwane thina bantu iphutha lethu ukuthi amehlo ethu asiwabukusisi kuNkulunkulu kodwa siwabukusisi ezinkingeni zethu Washo kahle uCorinthian Boom wesifazane naye waboshwa ngenxa yokukholwa kuba yena nomndeni wakhe ngesikhathi sempi wesibili somhlaba ngesikhathi kubulawa amaJuda bona babephephisa amaJuda bewafihle emzini wabo ecineni baboshwe bayiswa nabo kwi-concentration camp elinzima lapho babehlushwa kanzima beshaywa besebenza kanzima emakhazeni bekunzima kodwa yena ke kukhona akushoyo yena owayekusho wathi uma sibeka izwe sizokhathazeka uma sizibeke thina sizoqinezeleka kodwa uma simbeke uKristu soba nokuthula if we look at the world we'll be distressed if we look at ourselves we'll be depressed but if we look at Christ we'll be at rest mahlobo bami angazi ukuthi ubekene nani angazi ukuthi ubekene nani kodwa ezinkingeni zakho ngiyakululeka ungabeki izinkinga ungabeki izinkinga okwesibili ke ekulingeni kwakhe kho ungazibeki wena uma ubeka izinkinga uzokhathazeka uma uzibeke wena uma sine ibamiso masibeka nezinto sisuke sisibheke ingxazululo siyifuna kithi cha ingxazululo ayikho kimi uma ngizibheka mina ngizethemba mina ngizocindezeleka kodwa uma simbheke uKristu soba nokuthula bazalwane nansi izwi elisifundisa khona namhlanje ekulingweni ekuhlephekeni kukho konke esikwenzayo esibhekana nakho masimdumiseni uNkulunkulu simbonge simdumise uma senza lokho bazalwane soba nokuthula nentokozo sizokwazi ukunqoba izwe sizobakwazi ukudlula izintweni sizokhanya njengezenkaniso kulomhlaba wesigwegwe kodwa uma sivuma ukuthi sicindezelwe izinkinga sivuma ukuthi izinkinga zisusa amehlo ethu eNkosini bazalwane uzoba kubi sizoqinezeleka sizophelelwa ithemba ingakho ngiyaniluleka ngiyanincenga asiphakamiseni amehlo ethu eNkosini sibheke ukubuhle bakhe bese simdumise simhloniphe simazise njengeNkosi nomsindisi wethu ekwenzeni lokho soba nentokozo soba nokuthula masimdumiseni bazalwane ezulwini kudunyiswa yena ufanele iwundlu elihlatshiwe ikubo iculo lasezulwini leyo Masimdumiseni nathi bazalwane. UNkulunkulu asisize asawukele uNkulunkulu inkosi bena nonke inbusise. Isisize kumdumise ezikhathi zonke.